Alola, Commander Alola. We got another one, you know. Commander Alola, I mi family, mulumu muri tusi. Disevene,
mwache.
Watuka na povene,
mwache wandi.
Disevene,
mwache.
Watuka na povene,
mwache wandi.
Disevene, watuka na povene.
Watuka na povene.
Kuta na mchijanja.
Watuka na povene.
Mambo tikamsa vamdege.
Watuka na povene.
Atistizi wa ICT.
Watuka na povene.
Wambo njenjema.
Disevene, kapena cheki pene. Waiti kutene, vinzelu vaupu vani kugwesa ni maluwa. Iseti ni benazo, watituka napo, iseta kufunapo. Watika napo, watuka napo vene. Vokondoka na kana manje wakana po vene. Vokondoka mbakamba, watuka napo vene. Tikonda famahala kai ise ndisevene. Iseti ni dead, bringa lako tena steady. Mumutu very jade, nipanga history. Oke manje vera story, niyanga territory. Ufuro ni terela baki ndiweka katoli. Disevene,
mwache.
Watuka na povene,
mwache wandi.
Disevene,
mwache.
Watuka na povene,
mwache wandi.
Disevene, watuka na povene.
Watuka na povene.
Kuta na mchijanja.
Watuka na povene.
Mambo tikamsa vamdege.
Watuka na povene.
Atistizi wa ICT.
Watuka na povene.
Wambo njenjema.
Nichivere shise wa yamba ito nish. Fana kuuze ati kuno ndisevene nish. Kware tikuchaye monga zomba tikupare. Dawa mazetio yako na yaona kare. Basaka yanga ndimwe ni mauza beta jet. Giza wave kairiwa. Waiwara tichipata
swan.
Ndimwe valendo kuno isa
ndisevene.
I'm the crown prince of Zed African music. Shikombe ni changa cha uneva lose it. Ika poncha taya niriko na spare taya. Wata swag na aini family.
Disevene,
mwache.
Watuka na povene,
mwache wandi.
Disevene,
mwache.
Watuka na povene,
mwache wandi.
Disevene, watuka na povene.
Watuka na povene.
Kuta na mchijanja.
Watuka na povene.
Mambo tikamsa vamdege.
Watuka na povene.
Atistizi wa ICT.
Watuka na povene.
Wambo njenjema.
Niku kwera kwera sinifuna na chikwera. Tiambila pewa pera ndiwe mwana nilotera. Bike ya fundawa.
Kwa yako top 5 tasalawa. Kati sutiriza pa radio nishi. Tamifuna mwatika napo sisi.
Hey, small board na bleni yo pompa. Una big board na bleni yo ponja. Watuka na povene manje siya na kuponda. Komi komando kaniwona ni kuponda. Gatu udelera ni kusirizana njota.
Komanda Alola.
Disevene,
mwache.
Watuka na povene,
mwache wandi.
Disevene,
mwache.
Watuka na povene,
mwache wandi.
Disevene, watuka na povene.
Watuka na povene.
Kuta na mchijanja.
Watuka na povene.
Mambo tikamsa vamdege.
Watuka na povene.
Atistizi wa ICT.
Watuka na povene.
Wambo njenjema.
Shpata swag.
Disevene.
Celeb City.
Disevene.
Shpata City.
Disevene.
Mulumu muri juice.
Disevene.
Gaza 96.
Disevene.
Pachireka.
Disevene.
Kapata. Wakamba makanono. Station.
Disevene.
Intercity. Jodomo. Chiwe Mpala.
Disevene.
Fresh. Kasumbalesa. Trifanaricha. Malawi. Sesemeka.
Pugawa Chipondo. Brevix. Managers. Jidena. Very very. Sponyonyo. Kashpizo. Gato Hilo. $1 Wanja Waleta. TSL. JR. Cobra Metro. One Coffee. One Dove.
Fatman Kruger.
Kruger Empire. Aimi Family. Mulumu Muli Chusi. Commander Alola.
Eastside Entertainment Exclusive.
LG Swag Music.com.